kuthetha sokwenze sakhizenzo utusbonele ngokwakho andizwe nalale nto.
When you keep calling my phone, uyadina xa ndifuna ixesha lam, uyadina xa ndijonge neno kwam, uyadina.
I wish you would call again, give attention, find it now way. Different lundi away. So don't call again. I wish you would call again, give attention, find it now way. Thank you.
ngenze njani njengoba nje sekunjela mntana uthi mangenze njani uselizolo uyangishiya mntana uthi mangenze njani uselizolo uyangishiya laviwa uthi mangenze njani
Wasn't always the step. Wasn't always the step. Kabula, 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 kabula.